ungabhizeli uzokwenzela u-action. Hamba namabhos izinje enkulu mbethu elithin nosiya m uzokwenzela ifilim bandida king lo aye aye ungangibhizeli uzokwenzela i-action. Hamba namabhos izinje enkulu mbethu elithin nosiya m uzokwenzela ifilim bandida king lo aye aye young and paisi zokwenzela ifili bangbisu ma fashion. Aye young and paisi zokwenzela action bangbisu ma fashion. Aye young and paisi
Yeah, you get one, boy, see? Yeah, you get one, flop, bitch.